Sasa nilikuwa nakuuliza kama umeiye kwa friend zone.
Kuwekwa. kitambo, of course, yeah.
Sasa una handle aje your situation in your friend zone, like
do you think it's possible to have like
a lady friend? Tani kuambie, I was coming to this. Nimekuwa nikistudy eating for the last like 5 years. Very intense study of friend zone. Na like kukuwa na platonic friendship kati yako na dem. Sasa ndio conclusion.
Mic testing, 1, 2, mic testing, woof woof. Are you ready?
I was born ready.
Insert intro here.
Así que me gusta.
What up, my people? The tyrant is back.
You know, kuna watu hapa wana try kuni push out of the podcast. And a couple of weeks ago, I told you I've mastered the art of becoming a tyrant. And I'm back. And I want to make it clear. I'm firing my last warning to these people who are trying to throw me out of the podcast. And I want to say that I will not condone this nonsense. And I want to hear of this no more. And I'm back, and like I never left. And
nimekuhurumia bro.
Wewe ulidhani wewe ni nani unisukume nje ya podcast? Eh? Who do you think you are?
Acha nikwambie wewe uko rudi hapa.
Ah, hapana, hii podcast is nothing without me.
Okay.
Yeah, nakwambia kwanza.
What was it last week?
Kwanza kuna watu walisema wanaenda break hadi kale barudi. Nilienda na listeners wangu yo break yangu, akasema kama Kaleba yuko hapo atusikizi hii kitu. We are done with this podcast. Hey, but guess what, bana?
Welcome back.
Yeah?
Welcome back.
Guess what, manze? Nakwambia Kiari last week amekuja na numbers. Nimeshare na wewe numbers this week.
Ah,
Kiari bana. Amekuja na mogi yake mzima.
Alileta school.
Alikam na squad yake mzima isikize podcast hapa hivi. But now, sasa I'm back with my squad and plus Carious squad hapa pia. And
the Rito squad imekuwa tu hapa from the beginning.
From the beginning, eh?
Very faithful. Hata tupigani kelele.
Ah, ojua, eh? Ojua wenye kelele ndio wenye uwezo. Umesikia methali?
Unisoma Kiswahili wapi bro?
Si mimi ni mhenga na mhenguzi. Na kama na medali zangu mimi mwenyewe.
Mbona una kilemba?
Niko na nini? Niko na upara ya ndani. Uja, funny thing, eh? Uchiki vila wahenga la kwa na vipara. Juzi nimeenda kinyozi, sawa jamaa ninyoa. Jamaa kuna tabia mbaya. Ah, si msana ninyoa. Sawa kuna mse mingia likuwa na watch nikinyolewa. Soja vila nyo langu inakuanga fiti. Everyone knows, eh? Everyone knows. In fact,
fiti as in?
As in, ni one of the best hairs in Kenya.
What do you mean?
Like, yangu si ngumu, nywele yangu ni as soft as it can be.
Mele unajua naambia yangu hivyo all the time.
Nywele yangu inaweza pulizwa tu hivi, inajikata, inajinyoa nyenyewe.
Like, the genes ziko.
It runs in the family.
You know, kama mnataka your daughters wakule.
And your sons, you know.
Nuna ile nywele inakaa ya Brazil.
Bas.
Yeah, ni kama imetoka Rio.
Hii nywele yetu geza lea.
Kuja familia yetu.
Unaweza uzia wadame Brazilian hair. Ni nywele ni yako bana.
Hiyo ni business idea bro.
Bas, tule nywele tuuze bana. Sasa huyu jamaa alikuwa anasema
alikuwa na afro, unakumbuka?
Hiyo afro ilikuwa na kafiti. Sasa huyu jamaa alikuwa anasema hii nywele yako ni ile fiti imeachana achana, but sasa shida ni hii ni ile nywele ya kipara. Niko like bro, nawe kuuliza.
Nywele ya kipara aje?
Sasa ati ndo nywele later on in life unapatanga kipara. Niko like bro, kwetu hakuna mtu akona kipara bana. Acha story mingi. Hakuna hadi kukali, alienda tu na nywele. Alikuwa na manywele tu ya
but hizi jeans
ziko tu sawa.
Proper jeans, proper
jeans. Kujieni nywele. Hizi Brazilian hairs mnaweka huku nje. Substandard bana. Allah. Mkujie quality human hair from the Mutahi brothers.
Original.
Original hair bana. Isi ya farasi. Sisi mafarasi sisi. In your authentic hair. Authentic hair. Hey, manze, feels good to be back on the pod bana. Hey, Buddha. Niwe miss ku record podcast. As in, this week mekuwa nikiulta ni lini. Iyo siku itafika lini. I've been eager to come back on the pod.
Zangu zilikuwa aje?
Zilikuwa fiti project, ilikuwa tu sawa. Tulimaliza fiti. And then, nikakuwa na one of the worst
weekends of my life and one of the worst starts to the week of my life, but only story for another day. Unasikia ka depression na ni jokes huko hizi.
Ulikuwa afanya exams lakini ulikuwa school of character development.
Bana, unasikianga unadhaningi umalizana na character development ya wasichana. Kumbe si wasichana pekee iko hii Nairobi.
Sasa ya Nairobi inakuja.
Nairobi inakuja na kiboko inakwambia, "Hey brother man, kuja hapa kidogo."
Geuka.
Ha, but tuko tu sawa, we keep pushing. And
so story utachapia watu baadaye.
Very soon. Acha kwanza tu overcome hiyo kwanza. Nikone therapist kwanza, nikuja hapa nikiwa firi. Jo my therapist ni fan wa hii podcast.
Ni fan ama pia ana host.
Chila kuna podcast pia.
Sasa mimi hapa ndio na.
Oh. Who told you now?
Ile hili kumefanya hapa kwa hii podcast bro.
Niko na official therapist.
Fani kutumia mani.
And I encourage all men and women. Kwa unasikia kina kusumbua saka therapist. Niko na therapist by the way.
Oh. For real?
For real.
Ulianza when?
Eh? Si official therapist, eh? Si ile official, ati amesomia therapy nini.
Oh.
Nikinyangarika tu fulani tu pahali. Ni msichana wenyewe huko enje.
Yo ni therapist kweli.
Wajua hakuna therapist mzuri kama besti. Like uko na besti. Ah mimi niko na besti mbaya. In fact nilikuwa naambia besti fulani wangu juzi niko na besti kadhaa actually. Unajua mnasemanga last week mlisema good guys, nice guys do what?
Finish last
eh. Jumbi misa niliona I'm a very good guy. Oh. A very nice guy.
Oh.
Sama mimi sina hopes ya kudate huku nje. Because of how good I am. So nikona the best thing ya kufanya ni kuwa best ya madame.
Hey bro, Nasib.
zi, mini best to me. Nitakuja, first of all, nime master the art ya kuweka madame friend zone.
So wao ndio mabesti, where is your best? Who is the best?
Oh, sasa inakuwa mucho lama.
Zi.
Inafaa kuwa one way.
There's always that one who wants a relationship.
Okay, nilikuwa ujamaa kitambo but hiyo kazi niliacha. Siku hizi mnakujanga na kuoneanga mbali na kuweka friends on bar. Sasa unakuwa best. Sasa kuna huyo best wangu.
Kutumiwa kubai vitu.
Wachiki kuna video fulani niliona ya TikTok.
Oh.
Jamaa ana record vile anapigiana na best wake. Na aki best, guess what? This guy has just cheated on me. Best, guess what? This guy not treat me on my birthday. Best. Sisi kama mabesti tunasafa huko nje.
Alafu anarudia huyo boy anakuacha hapo.
Nitaanza organization na mabesti huko nje. Sasa it's getting tough out here.
Besties.
Eh sasa nilikuwa naambia best wangu ya.
Oh.
What do you think ni kabla ukwe na nitangwaje maid of honor kwa harusi yako? Ikwe sasa ndio mimi pale the guy of honor. Una get the concept? Eh? Nali sema lazima ikwe msichana.
Bro, umekuja umerudi huko kuchoma.
Ah, I've been missing this bana, eh? Muna lazima ikuwe dem. Nikuulize wewe kama Victor, eh? Yeah. Unaweza kuwa na best lady. Si best lady shop ya vitu za madem ya tao.
Ile pink
ile inakuwa kila pahali. Like katika bila hata nakuanga na best man. Sasa kabla kuwa na best man, uko na ile best wako, ikuwe best lady.
I work.
Mbona?
Si point ya nini? Point yao say inakuanga ni kama advisor.
Hakuna story za advisor and any classes za kanisa za live and cleave. Ndoa season 2 is coming. Shout out to ndoa. Anyway,
so
zi take advice and then huko
na kuanga hapo.
Mhm.
To tell you manze huko kunaendanga hivi, marriage is like this, like that, like this. They prepare you na kufunza una get from a man's perspective. Unajua kuna vitu zingine huwezi enda kushare na nini.
So first of all, this story may come up. Kuna hii trend nowadays, you umesema ni unakujanga for advice purposes.
Mentorship or something.
And mentorship. Eh?
Yeah.
So kitamu unapata like wale wasi walikuwa chagulua kama best man na the maid of honor ni couples.
Na walikuwa couples.
But nowadays unakuja na kama boy unakaa mna wako na chagua best yangu na dema na chagua best yake, of which I think for me it's kind of good.
Cause, I don't mind that myself.
Eh, juu sasa basasa ukiangalia hapo. Sasa mikani ukiza nichagua. Mimi una expect mpatie advice kwa hiyo marejea yako.
Sasa una unafauchagua mseme nini?
Mseme machu ameoa.
Yeah.
So hata ukichagua mse akue best man wako lazima akue ameoa.
Yeah.
Na ukioa kwanza kwa hiyo click yako.
Siwezi kosa best ameoa. Hata saa hizi niko na mabest washao.
Eh, hey, okay.
Utakosa aje mzee? Unamvalisha tu suti. Mwambia yeye kuja
kuja hapa, kuja hapo simame.
Kuja hii kombe. Kwanza tupeleke kinyozi.
Hey bana, but anyway, mimi sasa nataka kwa to all the ladies out there, I'm available kama unataka nisimamie harusi yako.
Atafi.
Not a very free. Si nitakuwa na access ama demo huko sasa. You know the only fee I'm charging. Sasa
kazi yako ni kwenda you're walking around looking for ladies
to devour.
Roaming around
like a lion.
Like a lion. For ladies to devour.
See, wazee, mimi nataka tu bibi. Mimi sitaki for someone to devour.
Nimepatiwa suti ya free. Hiyo suti unakaa kwa jua unagoa. Mwenye suti amesema utoke kwa jua.
Ah, see, wazee. Ati mwenye suti amesema. See, mimi sitakuwa na devour. Me am a very good person. A good Christian boy.
By the way, unajua sijaenda arusi since arusi ya anko.
Ukiwa mtoi?
In 2000 and kwa 2006 ama 2005.
Tulikuwa na arusi juzi 2017 na hapa Ngong Road.
Wapi?
Hapa Ngong. Sawa.
Oh yeah.
Ama by kwenda you mean kusimamia ile kuwa involved kabisa. Ile kusimamia arusi ile.
Hiyo
tulikuwa tui.
Kusimamia. Yeah. The other arusi apart from me yenye mention nimeenda.
Mhm.
Ilikuwa nimeenda kufanya security and protocol kulipwa.
Eh, hey, unasimamia pale. Over tango 1, tango 2.
Yeah,
bibi harusi yeah. coming in.
Eh, hey, tulikuwa tunaenda hizo staff unatoka hapo na 6K yako.
Baridi.
Sasa yuko campus mazee, unajua uko sorted for a whole month.
Eh, hey, noma.
Unanunua kisi.
Sasa nikuulize kama pale kama ukiwa nini? Eh, hey, usitaje system sasa. Hiyo story inakona iko ni traumatizing. Traumatizing.
Kisa bro.
Any story for another day. Sasa anyway, sasa nini kwa hiyo story ya kama protocol kwa harusi? Mlikuwa mnaambia vile mnafaa ku deal na sema madhe amekam niko na mtoi. Ah, uwezi olewa na huyu jamaa niko na mtoi wake. Nini nini? Sasa mlikuwa mnaambia aje mbebe mse juju mtoi hapo.
Whisk them out of there. Si umekuwa na 3 weeks. Unajua kuna kuanga na hii rule. Ni agava actually before sewa wane
lazima ya 21 days
at least 21 days sewa kuwa najua so hiyo period ya 21 days is when mse yote yako na issues na concerns anafaa kuziraise hiyo time. Mimi kwa harusi yangu sitaki kusikia hiyo swali.
Hiyo swali is
anyone has inakuanga if anyone has
any reason that these two should not be joined together in holy matrimony.
Jehovah. Sasa bwana harusi ametetemeka pale
ame. Mimi harusi yangu hata mimi sitaki hiyo swali.
Mimi sitaki hiyo swali bana.
Inaweza kuwa shida bana.
Usha spot kwenye ex wako yuko pale kwa kona.
Na ndio ex wa drama. Atikiwa ile wa ex amechapa drama.
Niona ukiongea wewe. Guone bucket chini.
Actually harusi yangu itakuwa invites only bana. Juu sasa itabidi umeselect watu wanaingia hapo. Eh hey, juu.
Hiyo swali sitaki kusikia kwa harusi yangu.
Eh hey, wallahi.
Eh hey, usali hapana.
Eh hey, noma. Alafu ku prop. Eh.
Alafu najua ni mse tu anaweza tokea out of nowhere for whatever reason. Ana reason as in to kusumbua.
Watu ni crazy huko nje. Watu hataki kuona watu ki succeed.
Exactly.
Hataki kuharibu harusi yako.
EP enemies of progress.
Manzema EP tu nje. Alafu unacheki sasa. Eh pia sasa kwa history sasa ya marriage na nini? Eh hey, manze kama wewe ni my future wife manze. Eh? Yeah? Alafu unasikiza na kuona paliko. I know you know yourself. Eh? Blink twice if you know yourself. Zis kuna wale wanatamani kuwa wao, kuwa my future wife.
Number ya simu ni 07.
Number ya simu ndio hiyo pale inatajwa. Tuma mpesa kwanza ndio tukukonsider. Utakuwa na high chances of winning.
Kwani ni kubid.
Tunabid. Eh, bana mimi ni hot property huko nje. Hot property.
The more times you play there the chances of winning. Play now.
Tuma yuko hii payable number. Tuna announce winner in 1 week.
I want to make dogo bro. Kwa sababu umepata enough money.
Au tuongeze ikuwe 1 month.
Is
anyway, what I'm saying is kuna ile moment ya proposal. Akia nani kwa hata kusema no. Sema tu yes your time. when you say no baadaye exactly mbona mnasemanga ndio mwaibishe jamaa hapo hivyo
nisha raise concern I'm saying like okay choose to propose a dem in public nika unamweka at a tight spot
zii but sasa aseme nini kwanza aseme yes kwanza
kana nataka kusema no ataanza ku consider the shame yenye ata cause venye ata trend of course wasio shachomwa masimu nini so atakuwa more or less forced kusema yes hata kama hataki which is why before propose a dem of course lazima mko mmeongea hizi vitu
eh mi okay unafaa kuongea but still manze wewe kuna sema no banaenda useme no nyumbani sema yes hapa ya kamera
I mean by the time una propose a dem
unafaa kunajua kama
na unajua atasema yes
eh wallahi
so ni tricky but history ya wedding na invites Yo mama nasemanga ataleta nini?
Mabasi zote mbao za ushago.
Kazi imejaa watu. Ni vizuri but Yagi alisema hiyo story ya kuhaya basi za shule
yaacha. Eh haki ya nani?
Otherwise wedding zetu zingekuwa zimejaa.
Zingekuwa zimejaa manzi. Unajua nilikuwa na
basi za yellow na color scheme ya wedding ni red.
Ah kuna history fulani. History ni funny on two sides eh. History ni funny juu first of all story yenyewe ni funny. Alafu ni funny juu alikuwa anaambia mse fulani story. So iko hivi. Kuna best yangu aliniambianga story kuhusu watu fulani. Then baadaye like some months on nakam kuchapea best yangu anambia eh by the way kuna story fulani. Siko na get. Nika uniambie story. Then nitaone kuchapia story ni kama sio ule niambia story.
Oh, ushasahau ni.
Ushasahau ni
yeye. Hiyo stuff ile yapendia.
So jamani nilicheka mpaka leo mimi ndo nilikushow story bana.
Wait, kani bi yeye ningejifanya hata sijaisikia.
Eh. Alafu alisikiza hadi mwisho. Okay. Alisikiza hadi mwisho mpaka niambia by the way mimi ndo nilikushow story.
Nikojua nilifeel kama bana sana.
Ah, nilifeel what? Uko show ndio wewe. So story ndio hii.
Alafu uko uliongeza chumvi.
Alafu uko uliongeza chumvi pale. Nikisema actually nilikuwa hapo. Ni alikwambia story bana. Ah, noma. So history ndo sasa eh. La kulikuwa na harusi. Sasa harusi ni invites only. Sasa masawa boy akapewa 100 cards za ku invite wase. Onja alifanya nini? Alienda ka photocopy.
Alienda kazi photocopy.
Aka kama kuna kadi kama 500 na mabasi sasa zikakuja.
Kila mtu anakuja na kadi unashangaa zikadi
zipo. Basi zimetoka wapi? Alafu sasa funny thing ni ati ujusa wedding bila ukua. Mama nakaa kufanya baba ile. Itabidi umemuone mapema. Ni sasa utiko wedding una planning food ni 300 people. Sasa wewe peke yako usha photocopy kadi 500. Sio wedding mazi imagine food haikutosha bana.
Sasa mko na very tight budget.
Mko na very tight budget mazi.
Imagine uko pale umeketi kwa harusi yako mse anakuja na cheki vya jasho kuja hapo jumba yako kwa basikio ku whisper.
Bas.
Bro. Chakula imeisha.
Chakula imeisha mazi.
Unaweza tuongeza 100k. Jukuna hatu wako kwa live. Mazi unauba stress hata inacha.
Mimi naweza mwambia mazi hiyo imebaki ni honeymoon bana. Acheni niende salama. But anyway, watu waone huku nje by the way. Unajua wewe unangoja uone mimi ni waone.
Ah, wewe usijali.
Fungua jamba na.
Nikwambia unaweza pita.
Eh, hapana, ni mbaya sana.
Unaweza overlap.
Hapana, wewe fungua traffic.
Mimi nagoja toa truck.
Ikuje kuvute.
Je, nivute.
Eh, kesi yako ni mbaya. Tabii tumekutia pazi manzi ya kuwekelea mikono.
Pita express.
Eh, manzi, no mare, no mare. Alafu sasa story. Anyway, leo niko na story mingi by the way.
Unaona, umekuwa kizi. Accumulate.
Hiyo break nimekuwa nikileta my creative juices. Sasa na flow ku flow. Kuna issue niko nayo by the way mimi. Kuna huyu jinga ya madem, history ya mabest na manini. Dem amekuweka friend zone. Alafu anakuita bro, hata ni bro zone. Me by the way, eh? Put me in the friend zone but never call me bro.
Why?
I'm not your brother. Ulisikia mamangu na mamako wako related ama budangu wali nini?
But you call bro zone, mbona usiitwe bro?
Mbona niite bro? Mimi si bratako.
Bro.
Kama ni mimi bro.
Nikwambia nini sasa?
The only person allowed kuniita bro ni wanaume kwa maisha yangu.
But the new word for wasoko friend zone.
Ni bro.
Hata si bro.
Ni
ni babe. Wallahi yake anani. I babe ucho bas ni hivyo. You are not making it alive out of here. Wallahi wallahi.
Babe uko friend zone mbaya.
Umeingia friend zone mbaya. But
so I'd rather you call me bro but not babe.
Eh bani kuulize.
I'm not your babe. Alejandro. I'm not a babe, I'm not a babe. Unajua ngoma?
In song gani bana?
Alejandro, Alejandro. In. Don't call my name.
Unajua tu Alejandro moja.
Ya nani?
Alejandro, chief inspector.
Ya nani, ude mamaibe ngoma. Ule ude malikuwa mamaibe dresa nyama.
Dresa nyama?
Madonna.
Oh, Madonna.
Kidogo yivuite Baradona.
Madonna ti. Hey, manze ndoma. Sasa ni kuulize umeyekwa.
Check. Unajua kuna place unaweza donate my intestines pale tao.
Ebungo. I podcast naisha mapema leo. It's over. We are done recording this.
Endelea. Ulikuwa unasema
nini? Maradona. Donate the Mara. Eh buda ulipitia wapi jana after church bana?
Lelela nikaambia bana.
Hey no mare. Sasa nilikuwa nataka kushoni hata manifanya kwa disoriented. Sasa leo nilikuwa nakuuliza kama umeiye kwa friend zone.
Kuwekwa. kitambo of course yeah.
Sasa una handle aje your situation your friend zone like
First of all, my days of kuwekwa friend zone
zilisha, they are long gone.
Those are long gone. Sikuzi kama niko friend zone, ujue ni mimi nilijibox up. But even if unaweza sema, kama uko friend zone, make sure unataka kuwa friend zone.
Usiingie cha lazima pale.
Ka unataka something extra, na umewekwa friend zone, park your legs on your shoulders and run.
Yeah, run for your life.
Run as fast as you can.
Wallahi.
What I get. But friend zone si mbaya, so long as, you know, both of you. Like, do you think it's possible to have, like...
A lady friend. Chani kuambie. I was coming to this. Nimekuwa niki study eating from, for the last, like, 5 years. Very intense study of friend zone. Na like kukua na platonic friendship kati yako na dem.
Any study ama experience.
Unajua study na kujana na experience pia.
Sasa unataka kutudanganya ati zile time umekuwa friends zone. Ndio ujieka hapo.
Eh, si for study purposes. Kama zile mapanya za lab. Zaitangu hadi ni mapanya. Mi ni panya sasa.
Jita panya bro.
Niko nafanya lab tests. Sasa hii ndio conclusion. And hii nita publish book very soon. The anatomy of platonic relationships. Let me tell you mine.
Like Derito. Oh okay.
Hakuna friendship kati ya boy na dem ambayo haijai kuwa na feelings at some point. Either from one side ama from both sides.
Your honor, I beg to dispute.
Ngoja ni explain. Ngoja niendelee. Mimi nakwambia mimi ni researcher what again. Sasa sasa at the beginning ili umfike point yenu ma best either kuna jamaa melambo ela hapo hivyo ama kuna jamaa kuna feelings amejieka ndani ya roho hataki kuzisema.
Sasa hiyo ndio friend zone tunasema ile mbaya.
Sasa hiyo ndio maana ku show friend zones na kuanga hivyo platonic friendships kwa hivyo hakuna uko na pure friendship na dem u dem alikuwa na feelings wewe kama una
not one or two
kama wewe hauna
ana naweza kukuambia ana.
At some point alikuwa nazo.
Zi.
Hakuna venye mna bitch na dem. Mwanaume ni mwanaume na dem ni dem. Opposite sex.
Mimi naweza kuambia niko na bitch na dem like close friends, they have feelings for them. And I'm almost certain.
Almost lakini hauko certain.
99% sure. 99.99%.
Budi nakwambia alikuwa na.
I'm not God, siwezi sema 100%. 99.99% sure. Yeah. Pia yeye akuwaikuwa.
Uni nani? Unajua najua mademu zako kuliko.
Na si moja.
Sema tu mmoja, nikumeka ni kweli.
Nataka niseme hapa kwa podcast.
Ala, tutakati upat. Alafu za tuendelee. Sasa, skiza, hizi vitu haziwaki. Hizi vitu, ni possible, but ni possible after mmelambana ma L. Ama like, mimi nimekazia feelings zangu, nikona, enye istafa hizi make. acha tu tuko mabeshte, acha tu tuendelee kuwa mabeshte, but feelings hukua, feelings hukua manzi.
Interesting thing, one of these friends of mine mwenye nakushow mabeshte zangu wote nikienda kusema hivi utamjua,
ame try kumkatia
mabeshte zangu zote
mimi nitachoma
bro ude mameiva. And then nakuanga like eh hey, ameiva but I jaini like no nothing extra
bado nafikiria ni nani.
Alafu baboy baboy wengi wame try kumkatia wanakula tuba l
wala laba tuba l. So na believe kuna kuna exist friendship kati ya boy na dem ambazo hazijaikuwa na feelings at some point.
Eh. Hey, like I, based on my own experience. 100% Nico, I have such kind of friends and I'm almost sure we'll be friends for a very long time na kutaikuwa na.
Eh hey, okay, me
although that said lazima kukuwe na boundaries.
Eh,
because at the end of the day umesema we are human beings.
You are human beings. Yeah.
Lazima kukuwe na boundaries. Because tusema umepata wife, huwezi kuwa unaenda ku hang out na your lady friends
na besties
all the time. Like once in a while ni sawa, but si kila time mama ako kwa nyumba kila wakati. Sijui ni ana anaosha na pika huko yako
sijui. Mko sana bibi nampigia simu.
Hiyo fala sasa ndio unasema hiyo ni jinga.
Sasa acha nikwambie. Okay guys, manze tupatane comments zenu. Anyway you can pale IG tupatie 20m pale utuambie. But again, alafu I feel like kuweka friend zone, especially kuweka friend zone na dem. Ni ati dem maybe ame mostly madem fanya hivyo. Anakuweka friend zone maybe in her mind at the end of it anataka ku end up na wewe but hataki kuku date sai.
Eh hey, hiyo
ina ana chase something better. Of which hakuna any better. Sisi ndio tuko.
Sisi ndio tuko.
Sisi ndio tuko bana. Wewe acha story mingi. Kuja to date bana.
Yeah, but yeah, madem wanafanyanga hiyo stuff often.
Mm.
Unapata walaika a certain guy mwenye anamdai. So hawatamwambia no. And at the same time hawatamwambia yes.
Eh, manzi. Wanamweka tu pale. Initango arms length. Unaweza mpush au yama mpull
so,
towards
yeah, yeah.
You.
So yeye akapo anafukuzana na ule boy mwenye amtaki.
Eh, eh manzi. Ujo Nairobi umtakaya kutaki na kutaka umtaki pia. As, eh manzi so, ni noma bana.
Alafu unapata huyo boy mazi ya friend zone na ko heartbroken anashangaa, "Ai mbona historia hii end up nini?" Eh, so
but me niliswear one thing.
But that's nini, eh? that's a terrible thing.
Me niliswear one thing
to do.
Sikia. Mimi nikae kukatia unikatae. Never again. As in you hakuna chance sisi ku nini? Ku date again. Never. Amunyeke friend zone. Never. Your story major.
So I expect kila time unakatia dem the first time atakuwa like.
Ah, CEO, yes. CEO. Sisemi hiyo. Yeah. Of course madem kwa allowed to play hard to get. Unipatie chess kidogo bana, eh?
Yeah? Yeah, but usisi, okay, I don't.
But kuna ile sasa dem anakuambia, you know, Caleb.
Acha niseme kitu a bit nini controversial.
Yeah.
Your story ya kuweka wanaume kwa back pocket.
Yeah.
Ukiches ninja fulani.
Ninja fulani.
Haina shughuli.
Unajua hii story ni funny. Akia nani?
Cause hata kama ni mimi na niches nitakwambia yo. Enda na huyo boy. Huyo boy anakudai mimi mazee niko shughuli yangu na nitaenda tu ku heartbreak. Okay, this is the controversial part. Dem kuweka boy kwa situation kama hiyo, kumweka kwa back pocket, dem hasemi yes na hasemi no.
No, exactly.
Amemweka at a space yenye unaona ile kumpatia wavering interest.
Yeah.
Unakushona kudai ukianza kurespond
ana withdraw kidogo.
Una get? Ana kunini, ana kumanage.
Bas.
For me,
mm-hmm.
It's the same as when a guy anatumia dem for sex only.
Yeah, true. That's true, baby. Na hatai kumshow, like, atuwezi end up ku date. Sade makutu hapo na dhani.
So,
ujima anipenda.
Boy anamonesha enough interest
yeah.
To get
sex.
And then ana withdraw afterwards.
Yeah.
Una get.
Yeah.
To me, that's
so true.
And the same way the lady at end up kuwa heartbroken by that. The same way the guy at end up kuwa heartbroken.
Yeah.
On this other side.
It's so true, manzi.
So, my piece of advice.
So, our master. Ladies, hey, I'm a Victor wako na advice. Hey, Kiari last week bana ameni.
Hey, Victor's thing.
Hey, abu maliza kwa nikukumbusha advice ya Kiari last week. Nili take notes. Nilikuwa notebook last week. Wacha tu.
For once, ulisikiza pamoja na watu wengine.
Walai.
So, this is the thing.
Mm-hmm.
Boy akikuambia, anakudai. Give him a definitive answer.
Manze.
It's either yes
or no.
No. or kama unataka ku play hard to get, let them know that unajua wezi play hard to get for like 6 months
by the
ama 3 months na get
kwani maximum inafaa kuwa
ata one day but yeah yeah, so give them a definitive answer as inakuwa akue akijua. Alafu kama una chase another ninja out there, ambia tu boy acha kujiwestia time wewe, tafuta mse mwingine.
Eh hey, manzee ndanga tu kiendanga, but manzee matem pia mimi nawaambia tu I emphasize sisi ndio tuko waje mademo la kwana the perfect man in mind. Ati tall, dark and handsome, six pack kama vile atiki vile pasi usema church. Mzee atingisha kifua moja moja inside. Atingisha atingisha side, side moja.
Side moja.
Na nyingine side moja. Jamaa miraba minne, muscles
pale. Jitu la miraba minne.
Akikunja mkono hivyo, eh? Akushit unaona tu hiyo mkono anasema kai a whole meal. Lakini
ndio result la gym.
Tokeni gym, sisi ndio tuko bila tuko.
Naweza kufanya hiyo stuff ya kutuliza.
Ya kifua moja.
Ya left inaweza, ya right imekata.
Ya left hakuna kitu atengiza, ni heart na beat natingika hapo. Acha vitu mingi bana. Ala.
Acha hivi kweli.
Acha nikuambie by the way.
Sasa alikuwa sema nini
last week? Acha kwani malizia hapa sasa alafu ninge. Sasa hii story naambia madem, acha ku chase that perfect guy. Ati mnasema oh ati nataka akae hivi na hivi, god fearing hivi na hivi. God fearing you, kuna vitu wezi compromise of course, but kuna vitu zingine ni added advantage. Mwanzee sisi ndio tu kumkuja mtu date bwana.
Kubeg sana.
Lakini miss me by the way. Si mnajua miss day I don't do dating. Not for now.
So usha iketi tu chini hivi. History unishangaza. Usha iketi tu chini hivi. Ukajiambia, "Wah, yani kuna demo hapo tu nje ananiangalianga naona tu kisnack." Kuna demo konje ananiangalianga na shindo kubrief. Alafu unajiangalia kwa kio unashangaa. Alaona lini yenye visi hudi.
Bro, nakwambia sisi ndo tuko. Ah bro, unachiki eh wallahi unashanganga. But yani unajua inafanga.
Kuna demo shiny show mzee ati. You're so cute din.
Anga wanaga ado.
Hadi likamwambia butu ile kwa kio ulionyesha exactly chenye unaona.
una play lesson ya sauti sio na nyash. Tujiangalie. Eju basi uoni kitu, sio ni kitu. Sio ni kitu. Ah, mimi niko tu. Yes. But wajua like beauty lies, beauty ni unasemanga nini?
In the eyes of the beholder.
So manzi beauty bana ni beauty ni relative tuseme hivyo. Msema hivyo kwa simu sema hivyo kwangu maybe.
Ushai kwa na boys wako anakuambia, "Wow, udema kwa fiti."
Like, yuko. Well.
Okay. Ube exaggerate but yeah.
Is all right.
Halfway ile time uko, "Wow, chikika."
Nika kila
mtu anakuangalia.
Manzi. Nika kila mwanaume akintroduce bibi yake. The most beautiful woman in the world. Niko like acha kutudanganya bro.
Pia wewe unajua.
Even you know.
You and I, we both know.
Sisi wote tunajua. Sema she is beautiful, but hii story ya kusema like ati the most beautiful person in the world. Acha kama uongo bana.
Ah, yule hiyo meme ati pasi yake introduce wife yake. Alafu hiyo picha wife kwa hapo tu amepiga smile.
Amepiga smile.
Amegasiwa.
Amegasiwa pale wazi. Naweza kuwa tu pasi ni introduce bibi yangu. Leo mapasta uringa na mabibi za. Ndio kwa atakia tu na bibi yangu. Mtajua kila mtu. Can you stand and wave to the church? But anyway. So I was coming to Kiari's point. Ujia Kiari is a master teacher. Ujamani Americ 2.0 menye.
Mwaseo ni Americ. Eh.
Machiki ile story kwa
kitambo.
Mchana nilishtua bana. Ati anaandika kama
acha hata hiyo story. Alikuwa anaandika.
Who does that bana? Mimi niliokota. Unajua nilikuwa nasikiza podcast nikiwa kwa mat. Wasana shangaa ni bana huyo boys.
Kuna best yangu. Best yangu alikuwa nasikiza podcast. Episode 8. Ile ya tuku collect bikes.
Oh ehe.
Alikuwa sema ati alikuwa atembea tao na bia phones askia podcast alafu anacheka peke yake wasio anashangaa
usipo yake ni gani. but anyway, actually just tell me your point, Kiare, for those people who missed it. Oh. Yeah, but see, he atufanyangi was easy. Kiare no fanya hivyo.
Alikuwa akifanya hivyo.
Alireform.
Alireform. Nowadays is a man of respectable stature.
Oh, okay, sawa. So Kiare. Kiare alikuwa anaandika. Alikuwa anaandika zile madays za madames. Naitangwa aje menstrual days.
Oh, safe days.
Safe days.
Yeah.
Anaandika kwa diary. So kama kuna karo andika Karon wa 14th. Magini wa 18th. Anastasia wa 25th. Michelle na yeye wa pale 30th.
Wamepangwa bro.
Wamepangwa bana. Hadi sasa mademu akiwa Istanbul ilikuwa. Ojo nilikuwa. Apparently loko kwa huko kwa pod leo by the way pia.
ulikuwa ni kick out.
Ilikuwa ni kick out. So ilikuwa ni host.
But nikasema bibi kama nani. I'm not going anywhere.
Nilikuwa ni host best yangu fulani hapo, one of my many besties. Nimuuliza kama story like your time. Unakuanga emotional your design like it can easily fall for someone ama stuff guy. Ni pia nianze kuandika my dates pia. But by the come to think of it, in this strategy fit. Ujo uki ai demo atakukatia. Eh? Alafu watakuwa vanity time kumkatia. Ulizia zile masiku zake.
Umechoma. Umechoma.
Zizi ni ukweli.
No, umechoma.
According to Americ 2.0.
Umechoma.
But anyway, that
point. Demo naweza katia anytime na ataingia 2BX.
Ulisikia wapi?
2BX.
But anyway, manze. Manze, hiyo story ya madame.
Anyway.
Noma. But Kiare reform.
Kiare ame reform as
a he's a good guy out here. At least una preach good news to the poor.
Impressed.
And calling the captives free. Wali kwa captive wa hizi mavitu mwana at least yako free kidogo.
I came to declare freedom.
Manzi.
The captives.
Freedom to the captives, manzi.
Hey. So, manzi.
Niambie.
This weekend, manzi, football is back.
Mm-hmm.
Let's not talk about Arsenal.
Hey, manzi, hii timu yenu bwana, mna survive aje?
Tuko tu.
Nyinyi ndio mko.
Sisi ndio tuko. But imekuwa transfer season gori manzi.
Hey, noma noma for those who follow football. Hey, imekuwa noma.
Messi to PSG.
Mm.
Hiyo kitu ime break the internet manzi.
Hey. Acha niku explain vile ile break internet kwanza. Wachiki PSG wakisign Messi, walikuwa na 20 million followers on IG.
Mm.
Like 8 hours after kusign Messi walikuwa me double hadi 14m. Crazy.
Hey, no man, no man. Mazi, big names.
Big names.
Really crazy transfer and to think it's for free. It's a free transfer. Kitu tu atafanya ni kumlipa hiyo ndo yote mazi. But that's a crazy transfer. Messi is my goat. You know?
Yeah, he's the goat.
Messi
the goat.
Is the goat. He's my goat. But sasa ameenda kuchezea timu yenye spendi. It is a bit weird now. Una hope afunge lakini
bro mimi nimekuwa PSG fan since childhood.
Uliona hata wali sell out their t-shirts in like
in
a lot of minutes
bana. Eh manzi, eh
wali sell out hizo t-shirts. Messi asharudisha hiyo ndio ya salo yake.
Mse ni goat bana,
is the goat.
Mm.
Talking of transfers, kuna another major transfer ime happen.
Here we go
confirmed. Fabrizio
Canono.
Fabrizio Canono. Here we go confirmed. So apparently someone has agreed to part ways with their partner. And they are currently in negotiations with another person to sign a new contract.
Free transfer.
On a free transfer. Here we go confirmed. Personal terms agreed.
Buda kwa nini wewe umetokana na demu yako nini?
Kuna mse pale anaitwa Gavana Mutua.
Hey manzi.
Pale Basaku.
Wame sign an agreement. Mwani nini mpanyika? Bali ni wachatu wate kucheka. Hii story ni
Java
serious.
Java ametokwa.
But then nime happen.
Na guess who?
Na nani?
Giuliani.
Is stuff si rumors?
Si rumors bro. Okay. Stuff ya nini? Stuff ya wao kwa chana.
Yo ni true.
Alfred Mutua na nini?
Na Lilian.
Lilian. Hiyo ni ukweli. Hiyo ni confirmed.
Hiyo ni confirmed. Ya Giuliani ni rumors bana. Si ni picha tu moja inaonekana social media.
Kadhaa. Hadi kuna kuna video. Nakwambia DCI Twitter iko at work.
DCI ya Twitter hatari. Sio kuja nisaidie baba, ninahitaji DCI kwa maisha yangu saa hii.
But anyway, if it is true. Hey, ujuli ali baze. Wa.
Hey, acha sta comment juu. First of all, sijikali ukweli. Bali niweka eh mazee.
Wale anasema squeeze na darapeje.
Za Bible.
Kumezi peje za Bible bro.
Kai kai kai. Hey, Juliani mwazi, hapa no bad blood. Kutusa.
But Juliani li underrated in terms of his music.
Nilikuwa naambia bishti yangu juzi hivo. Nilikuwa nasikiza ngoma. Nilikuwa nasikiza ngoma zake Sato before Nairobi nifunze character development.
Hata sijui umetoa pia energy ya kurekodi podcast ya leo.
Hata mi by then nilikuwa jana nilikuwa juta kana nitaweza. Juu nilikuwa like nikirecord podcast nilikuwa katikati na kumuka mashida zangu nasikia kana nitafaint. Jana karibu ni faint for the first time in my life.
Sio kizungu zangu.
Lisikia English, English bana.
Yeah, he's a bro.
So, hey, manze. Hata mi nilifanyia ma transfers.
Wajua Nairobi ya kunaga transfer window.
Ni anytime, any day. Manze, ojua. But anyway, najua sana shangani nini me happen, but it's something to do with my home nini. I decided niko scared kurudi nyumbani. Niko like nenda home kwa nini sasa? But anyway.
What's up your say story?
My story na come through. It's too fresh. Na kwa story ngeni wambaye it's too fresh. Hii ni story mbili zinapozimisha hapa I love.
Plus bado unafanya my investigation zako.
Unchiki leo nasemanga finally I can say this matter is before the court. Yeah, so exactly. I cannot comment. So hii story is yet to comment.
Your story.
So speaking of transfers pia. Kwa transfer of power pale Afghanistan. Bro. Machikizo Taliban wameokupa hiyo inchi mbaya. Machikizo ma videos na trend huko. Especially kwanza hiyo kuna video na trend saa hii asubuhi. Like kuna hii plane ya US na jet off from huko kutoka Bal. So Afghan wanataka kuhepa. Tunapata wasona wana hang on the wings za ndege ili waneo ndege. So man, saa kuna saa video me capture from the air sasa wasua ki drop wanaanguka. You say you can't hold on what your flight na your speed na nini. Anyway, utakufa manze.
In case haujui chenye inaendelea. The Taliban have taken over the country.
Afghan.
Taliban forces.
Mm.
Will take over from the government.
Mm.
And so there is panic everywhere. Lakini hakuna violence. But people are panicking.
It was more or less bloodless.
Alafu wase wameja nini. Hata CQs wame crowd kwa banks ku withdraw pesa yao.
Jukuna kaa kubaya sasa.
Britain wame send their troops kuwa Kuwait.
Yeah. Also embassy.
Their citizens huko.
It's bad manze.
It's crazy out there.
Hizi ndo matemu na shukurungu Mungu manze. Kenya jia iko na hizi massive walls.
Bana.
Juu manze una imagine ukihepa all over. Joy, I remember 2007 post-election violence uko home bana.
Yeah.
Vile ka tension kalikuwa in the air.
Acha tension, acha ni kuambie. Unajua uko kwetu. Ni like hipi accounties, ndo?
Yeah.
So, ila iyo tawe yetu shopping center nye tunastay, imejawa kiuk. But the interesting thing.
Yeah. Iko surrounded.
Iko surrounded by, at that time, what was the other tribes
na
get.
Yeah, wale walikuwa na like against each other.
So thank God dai kulipuka. But there's this day. Sijui kani shai kushow story.
Oh, nakumbuka kitu.
There's this day in the time ya 2007 violence. Nilikuwa hapo to church. It was
church at home
on a Sunday. Church at home.
Kato
hapo na mind my own business.
Then
kulikuwa na pickup. Ilikuwa inapita hapo, ilikuwa imeja some rowdy youths. Na walikuwa metoka
from the perceived other side.
From the perceived other side.
So
walikuwa hapo wanasema, oh waliiba kura, oh DJ, nini. Mina ufala yangu, ndujue ni kwa dogumuthi yote.
Kasa kulia pia, kumisha utu pia.
Kusema kibaki tena. Bro.
Ulitolewa mbio.
Nisikia tu watu wamejamaza.
Ati nini?
Nilitoka mbio. Sijua takali kona fukuzwa. Lakumuka tu nilitoka mbio.
Mbio.
Matichanya najua. hawakunifuata because one of the guys hapo alikuwa msee
wa church, church.
Oh, yeah, alikuwa besti yangu
yeah.
So akaambia wase achaneni na huyo yote ni mtoto
but
risk bala
ni mbaya
kama msee angekuwa labda wase wangenifuata na hiyo pick up yao
noma like but hizo ma time manze alafu I'm just praying bana next year time election ikuwe time fiti manze
hopefully so
manze juu bana ku experience your time
a lot of people lost their homes
their
ancestral homes manze
hey
manze people lost their lives
hey manze kuna hii nini kuna hii documentary ilifanywa na Boniface Mwangi kuhusu hiyo post election violence ya 2007 to 2008 ndio nasaka jina sahi
iko YouTube
iko YouTube as in you one of the best documentaries you'll find like inakuonyesha hizo inaitwa Heal the Nation ina pale YouTube utaicheki
Heal the Nation
like hizo maskas unachiki tu vile alikuwa anapiga picha mse amekatwa mkono na mkono hiyo mkono umekatwa inaonekana hapo chini
it was bad
mse amepasuliwa kichwa manze
I hope we never go back to that
as in ni crazy ni crazy manze
and you know what
I
don't want to get so political but tunafaa tufike ile space yenye don't hate each other so much as tribes such that we are okay with anyone ruling
being
so
yeah
kwa ni mtu wenu wako
bana history ya mtu wako bana hii saidia yangi bana
modo wa nyumba
sawa jamaa wewe nikuulize wewe huyu jamaa wako hapo hapa jome kusaidiaje so far kwa maisha
si wangu kwanza tuanze hapo
Ona sasa hii historia sijui mtu hii stava isaidia yangi bana
isaidia so
yeah speaking of is violence manze police brutality bana man
manze bro this week imekuwa pain all over
manze like man it's so bad manze like ama bro pale Embu manze waliuliwa na makarao and then wakadampiwa tu fala and then makarao wanadea kusema ati waliruka from the car as in like bro
unaona venye the official account in Twitter DCI wanaletanga hizo
maisha na composition
mingi ati wana update ati we are investigating people they have not even commented anything
man but finally actually nimeona sahi just before tumeanza ku record pod nimeona
on tweet
zia waja tweet ni Nation on my Twitter amesema IG wa police amesema like hiyo file yao makarao walikuwa involved in that imekuwa forwarded to the DPP wakuwa prosecuted na makarao wamekuwa suspended at least
plus.
ni a step you know
but
towards
imagine,
the right direction
imagine the pain of the family hakuna kitu baboyo alikuwa amefanya mbaya okay man, kama alikuwa nje time ya curfew
bana
so
silas
mo start warrant death
man I saw the picture of the mom crying hiyo Friday siku ya mazishi man iliharibu tu siku yangu yote
that's painful man
nilikuwa like unajua ni two brothers nili imagine tu god forbid mimi na wewe alafu sasa ni mazi
acha
as in history ni painful manzi as in sidi tuweza fanya nini kama wa Kenya but we should just speak up against
alafu kuna wale wengine walikomenda bash kite
au kite wakaliwa na
and then some guys mistook them for
catalastros
nika wakadhani walikuwa wameenda kuiba mangombe
historia kwa profile juu vile unakaa nini juu ni wasio dread
but they have you noticed it's unsafe huko nje
yeah manze being a young person bana ni mbaya huko nje very unsafe
of late and nini the police are not even there to help
manze
it nika tunarudi zile enzi hata wase kurobiwa I mean we're just talking about your story yako
manjesto kwanza mimi bana history yangu ni affect imagine nitakarao kaniambia sasa tutadu karao basi I expect one side yako like sasa tutadu
karao wa Kenya sasa unataka tu do
alafu skebe kwa niambia ati wewe chunguza ukipata anything niambia I mean
sasa
mimi nichunguze ama ndio unafaa kuchunguza amen wewe
It's terrible. Anyway, man, but generally, you guys stay safe out there, man.
Stay safe, manzi.
Ndika tumerudi zile minds za 2014 when Nairobi insecurity ilikuwa mbaya. So just stay safe, manzi.
Yeah.
Be home on time.
Yeah, wewe kwa. I love parana na karao, manzi. Wewe tu, fanya kiyo na die. Na kuangalisha pia wewe saa. Juu pia ni kichwa ngumu. Ulifanya ujinga last week, but one hapa hivi. Sato wa bribe ama nini like be humble
after your story mazeli ilikuwa like sasa vitu ulikuwa fanya
so imagine ungeshutiwa yeye kwanza
Kishikwa na karao, humble yourself. Steve asking, humble yourself before God and he will lift you up. Humble yourself before the karao atakuachilia.
But juzi nilikuwa natembea tu hapa nikasimamishwa na karao for nothing.
So ulizua pia hiyo juzi ya muli mwambia
ni? Si kuzua, as in nilikuwa tu natembea minding my own business. Karao akanisimamisha kaniambia ni hati. Kopoa. Kaniangalia, unaona ni ile nikana nitafutia makosa.
Makosa.
Nilikuwa mask yangu fiti, nilikuwa nimevaa fiti. Kidogo anza kunisearch, but... unakaa kijana mzuri.
Eh, wala, ujia karao akikuamulia kupatia makosa, hezi kosa.
Like, anaweza plant anything.
Hadi weed bana, anaweza plant. Sema yu kijana ameshikwa na bangi, anaingia miaka kadhaa jela.
Bana, so you guys stay safe.
Hey, moving on swiftly. For safety. Moving on swiftly, hii imekuwa sad note bana, hii podcast ni ya kucheka bana. But you have to speak against, to speak against police brutality, kabisa. Kuna hii story imekuwa ni kidebate in my mind for a long time, for a couple of weeks now. Inaitwa euthanasia. Like, euthanasia, for those who don't know.
Leo umekuwa scientist.
Euthanasia.
Hey bro,
let me take this moment to shine.
Character development imefanya hata ujue kizungu.
Imejua kizungu bana. Euthanasia. So euthanasia an history, like tuseme uko in a coma. Na madokio uko very sure. Like huwezi amka tena.
Yeah.
Sasa wakuue painfully. Painlessly, I mean.
Painlessly, yeah.
Painlessly. Like ama tuseme msia kuna terminal illness. As in a deteriorate to kila siku, ako in pain kila siku, and then za madokio moyo, acha tatu muwe, painlessly. But sasa, this stuff ni legal in some countries, alafu ni illegal in some countries, including Kenya ni illegal.
Ni illegal, ya.
Yeah. So niko like, muna nikai na coma for 1 year, mnangoja nini?
Mi bro acha nikuambie, God forbid, ata nikuwe na miaka naite.
Yeah.
Ama igana, 100. And I'm going through pain and all that niko hosi.
Until God has 7 years you...
Please, msiniwe. Let me go through my pain.
Walai.
For me, I believe it's not over
until God says it's over. It's true.
What if you cut short a very, very inspiring story of how you got healed?
Walai.
Just imagine... Hata ni kwa spiri kidogo. Just imagine, Yesu akibeba msalaba nini, mse angiamua, mse acha tu tumue, tuminyonge,
ama tukate
kisu.
Akuna a lot of pain.
Alakapitia sana. Unaget, iyo nao ngaribu kila kitu.
Ngaribu story yote sasa.
Unaget, nisha isikia pasi kwa chata kisema, there is purpose in pain. Hata ukigo.
Wado kuna a story behind it. Yoni noma. Mi bado sijafind a definitive answer, but I think na incline on your way of thinking.
Yeah.
Like acha your story develop hadi like plan ya God ikue fulfilled vile unataka kani kwenda uende kani kupona upone. But it's a tricky story, but it's a tricky one.
Okay, yeah, it's very tricky.
Unajua kuna bishi yangu alikuwa ni show ati alikuwa na have na conversation na budake. Budake akamwambia, my son, ujue hivi. Ukienda hosi, ugonjekea hosi, ukufe, alafu kwa mochari. Alafu bili kwa mepanda place at wezi afford. Bro, utabaki kwa hiyo mochari. Utakaa huko.
Kuna msema ya alisema.
Atuta struggle kulipa hiyo bili.
I think ilikuwa tweet. Akipass na medical bills ziko very high nini. Then mwili yake nini, ati iuzwe.
Iuzwe bana.
Walipe hiyo bili. Usually
for science purposes.
Ama wase wanafanya hiyo mambo.
Unajua by the way mina kwanga like usha dead ni ushaenda.
But anyway. Mwili ni container.
Manzi kuna like the spirit behind the body like mwili.
Ilishaenda kitambo.
Basi na kanga tu wanafikiria watu wanaanza kusema stories za closure, wasi wengine wanahitaji closure nini. But mimi niko like manzi ushaenda.
Napenda venye Guka alisema.
Eh.
Story ya nini? Okay, siko sure the details might be wrong. But nasikianga story ya where upenye tazikwa haikuwa concern kwake.
Joe, I remember ilikuwa very big debate after ameenda sasa like between
I think alikuwa ameandika kwa vile mtuka yeye kwa najali because at the end of the day it's just the body.
So
just laid to rest kitu kayo.
Yeah, lala anyway. Hizo ya ku rest bana.
uligo. Alafu
ushaenda.
I don't know what do you think. Unaenda okay. Unaenda kwa grave ya msee hapo kwanza kumwongelesha ama nini?
Hapana. Okay,
kuna sijui inakupatia certain sense of closure. Inakupatia a point of connection with that person. Yes, I understand that, but the last thing is to think that umse yako hapo
anakusikia of which akusikia.
Hey,
me but I think sijui me oja me it's not death many affect close and isipokuwa tu like mbili hivi. It's many affect mbaya sana kwa life yangu. So I don't really know how I'd do it. Like hiyo kama ya kwenda kwa grave na nini. I don't know if I would do it. Would you?
I'm not sure. I think so, yeah. Because inapatia mse some sense of closure.
Hey, manze, but death ni cruel.
Yeah.
But manze mjue, acha niwaambie huku inje. Every day unakaribia grave. You're more closer to your grave than yesterday.
And everyone will go through.
And everyone will love to die. But I'm going to go to the cave. I'm going to go to the cave. But at 20, I see to go to our, but we are here to fulfill God's plan of our lives.
We're here to stay.
We are here to stay.
Mm-hmm.
And we are here for a long time. We are here to give you the podcast at the episode 1,000 and 1,000 and 2,000 and 3,000.
A long time and a good time.
A long time and a good time. Tukio palo waza 8 years old.
Welcome to episode number 2,000.
My brother and I podcast.
Kwa lawa si usama Bible.
Oye mahedi.
Ujua Caleb wa Biblia akiwa 8 years old. Alikuwa na feel strong.
You're preaching now.
I'm preaching now. Come on somebody.
Come on somebody.
Mzee alikuwa anaingia battle bana na conquer mbaya sana.
Oh yes, pastor.
8 year old guy.
Oh yes. Preach.
He has never seen the righteous forsaken by God. Hallelujah.
Come on preacher.
So hii podcast bana nikiwa watiki vile vile sana sadaka jamani kwa wapi?
Sio sadaka.
Watiki baba. Watiki vile Caleb Bible alikuwa na conquer ma mountains na ma battles akiwa 80. Mimi nikiwa 80 bado nitakuwa na conquer watu ma podcast huko.
Hapo sawa.
So mkuwe ready bana. Hii podcast tunatonga kutwanga.
Ibana.
Tunatonga kutwanga. Hey manze, it's been good. At least stress zangu zimeishaisha kidogo. Acha nirudi
kwa therapy session.
Acha nirudi kotini sasa nikaendelee na makesi zangu.
Yule pale Kiamburu.
Kiamburu pale DCI bana, tukashughulikia maneno 1-2. Otherwise, manze, it's been a good time. Thanks for listening in to my brother and I podcast. Ata tukusama majina zetu by the way leo.
By the way. tuli flow tu.
Yeah, manze, but it's always good having you guys here. Manze, last week ni a testament that ukitaka hii podcast isamba, itasamba.
Mm-hmm.
Tell a friend, manze.
Yeah.
Tell a friend, share the podcast. If you enjoy, manze, share tafadhali pale.
Kama imekunwise.
Kama imekunwise, share pale IG. Pale on your WhatsApp status, pale Twitter, you can share and we will appreciate very much, very much, very much. Bro, tukafunge sasa.
Ndiyo hiyo sasa.
My name is Githenji Mutahi.
And I am Victor Nderitu.
Adios.
Adios, amigos.
Bro. Ajalali chukwezi majoku zako sasa.
Feel free. Skia. You better do as well as I do.
I'll try. Yeah. Skia. Where did the Mexican throw his wife off the bridge?
Don't say it.
Tequila.
I saw that one coming.
Bro, nimetekoma tequila. I'm throwing you off the bridge. Tequila.
Umeweza.
Noma.